abayimba muyimbe nga mukuba obugoma muba obudingidi entongoli nga bwe munyenye enseege tombuuza lwaki wonna ssanyu ddembe omwaka tukufudde ennenge labayose kukulu esonga yokayoka mpuliriza mbona ne ŋŋamba tuliko eryako ekkadde kubadde mwaka mabega luli naye ono yafuuka ŋŋombo kuva mu lyato nelibiirwa tuliko eryako ekkadde obalikirako kukidongo matinda yomukiwomve emanga neye emitala mpulirayo atefe tuli wano mubegunda anti kristo azaalidwa iye wange okambojya kuliko eryako ekkadde bona neyokayoka mpuliriza obadde mwaka muzibu nnyo kugambye mubadde agazibu lubudde olwange zirinnya naye kankwakaliza okujja kumenakubekwadde okukuba ekidongo kyakanye nga ŋŋamba nti ozanna ozanna owe nti omuziki njirimula mpaka obudde kkiyenge kola abakadde naawe kijana nkulamusa kalibe ebbujja eryonka era nga kituufu ddala ddala omunaddiini asaakanya na buli agoberera enzikiriza nawakafiiri n'ebyenyigao aleluya ddala ddala kamunodda mukasonda newewota gwali mu kiti ekyo kinyumya kuliko eryako ekkadde naye mujja guno mpanzootya ati nno kitaffe katonda nze mbadde ŋŋamba kakkanye ku bukambwe okyuse mu mbeera tuleke ku ddembe oguno omwaka ogwakedde tuniyewo n'ebiwobe fenna tufune okusaakanya tugobe mu kusosolagana otuukula obukyayi tulongamye taata abawabye otutaasa abalabe mpanjaga kubagiza kitaffe abasinda okumekuma abalumizibwa basuubire bambi okujunwa oba besebese ozanna ozanna aleluya ozanna ozanna aleluya ozanna ozanna apenyuya ozanna 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 apenyuya ozanna ozanna aleluya ozanna ozanna apenyuya ozanna 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 abayimba muyimbe nga mukuba obugoma oba obudingiri entongoli nga bwe munyenye enseege tombuuza lwaki wonna ssanyu ddembe omwaka tukufudde ennenge era bayise kukulu esonga ozanna ozanna apenyuya ozanna ozanna apenyuya ozanna ozanna apenyuya ozanna 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 Hosanna, Happy New Year, Hosanna, Hosanna, Happy New Year, Hosanna, Hosanna.